salaada waligaa waligaa ka tagi salaada tuku dadkana ugu yeed ahalkaagana ugu yeed dadka walaalaha muslimiinta ana qof salaad la'aan ha ka ogolaanin mid aan salaada tukanaynaha u qusqusli shaahna ha la cabin meelahana ha la fariisanin ilaa an tadcuuhu ila allah haddaad ilaahay ugu yeedhaysa mooye salaadii ugu yeedhaysa mooye amaa inaad iskala qosqososho iskala farfariisato oo iskala sheekaysato waqti waqtigu marku salaaddu soo gaadhana aad adigu masaajidka aado hadhow markaad masaajid soo tukatana aad ku soo noqoto isagoo meeshii sii fadhiya ood meeshii sheekadii kala maysto dabaal baa tahay wanaagsanay wa ilaa waa kad oo haddii dab qabsado ninkaa sidaa ah miyaad iska dhowran lahayd dabkii ugu weynaa buu ku jiraa jahannamu qorka u saaran yahay marka salaada xifdigeeda iyo da'diguu ilaahay ka bilaa alladiina hum calaa salaatihim daa'imuun waladiina fii amwaalihim xaqun macluumun lissaa'ili waalmaxruum